Montana Music Promotion. Yeah, 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 yeah. Ndiwe penkila mai panado ala paliwe ni mapampa muhala nota wawe na waka waya waya wakashetako ni shivaya waya baby iwe ni balenciaga wila kukula show me your father and mother paliwe kaleza miya mako mitimara nawa baby everything you do kumani chita ngati ni chuchu kumani kabu sana tuntutu bashikoni chako miya kofu. Show me your father and mother. Baliwe kaleza miya mako mitimara.